mwaramutse neza dususuruke email radio yacu @gmail.com naho Facebook VOA radio yacu ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe
nitwa Niyongabo Emmanuel nkabanuye mu Rwanda mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo ashaka gusuhuza umubyeyi wanjye mutoya uvukana na mama uba mu Bufaransa ndetse na mama wanjye uba i Muhanga nkasuhuza barumuna banjye bo kwa mama wacu batuye mu Faransa harimo ba Rome ba Nadia ba Nadine ndetse n'inshuti za mama ziba mu Bufaransa nkasuhuza mukuru wanjye utuye hafi y'umupaka wa Uganda Kagitumba anasuhuza bashiki banjye bombi batuye Kigali mu Rwanda aho bita Nyamirambo n'undi utuye aho bita Kimisagara nkanasuhuza onkere wanjye utuye mu karere ka Muhanga ahitwa Igitarama ahegereye mu murenge wa Nyamabuye witwa Munyaburanga Paul anasuhuza n'umudamu we bita Kamire Rose anasuhuza n'inshuti n'abasore twiganye muri Muhanga Pivot Education Training Center harimo Rade Emmanuel harimo ofisi Maurice tuza mukuru wanjye abakuru wanjye aho bari hose ndabatura indirimbo ya Citrie yitwa Mubone murakoze cyane Imana ikomeze bagende akazi keza
yego nawe urakoze cyane Imana kandi nawe guha umugisha
mukuru ndagushimiye tusangire
Thank you.
dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com.
Nifamye ambazi Jean Paul ndi mu majyaruguru mu Ruhengeri. Ukunda cyane ibiganiro bya ijwi rya Amerika, turakunda cyane uburyo timu bitugezaho kandi birimo umwuga cyane.
Ndagushimiye pe.
Ndashaka gusuhuza abanyeshuri twabanye muri primeri, aho nize Ingango, muri segonderi Nyabutovu, muri kaminuza. Inshuti zanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi, aho ndi hano mu majyaruguru Musanze. Ndashaka gusuhuza cyane Inosa Jean Paul mugenzi wanjye Janvier wo mu Rwankeri. Ndashaka gusuhuza Olivier n'abandi bantu inshuti zanjye bose twabanye muri segonderi. Ndifurije ibihe byiza. Bamenye indirimbo yitwa Usingizwe Iteka ya korari Umusamariya Mwiza i Nyamirambo.
Ye Jean Paul, urakoze rero umunsi mwiza.
Murakoze namwe cyane, Imana ibahe umugisha.
Yego, twese nk'abitsamuye.
Hallelujah.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri. Adress radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abagenzi.
Nzandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, murenge wa Mukarange, kagari Nyagatovu, mudugudu ni Akamayange. Ifuza gutashya inshuti n'abavandimwe baherereye mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange, mudugudu wa Kamayange, aribo Niyomugabo Manuel Kandayisenga Domitira, ndetse n'abandi banzi mudugudu wa Kamayange. Kandi ndasuhuza inshuti n'abavandimwe abanyeshuri twiganye muri poromosiyo ya 2017 senior 6 heg ku kigo cya JS Kabase Gerere mu karere ka Rwamagana, aribo Tayizani Mwenimana Ronjine, Ikizimana Eric, Marita ndetse n'abandi bose ndabashuhuje. Nibagiwe abaprofe batwigishije, harimo mwarimu watwigishaga ekonomi ariwe Oswaldi, mwarimu watwigishaga history ariwe Jarube Niyonshuti, ndetse nibagiwe na perefe watuyoboye ku kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje, ndetse na Niyomugabo Eliya wigisha kuri icyo kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje. Asuhuza ndetse na mushiki wanjye uherereye mu karere ka Gatsibo ariwe Francine uherereye aho bita Igakoni, ndetse n'undi uherereye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara Nirere Josiane, n'abanzi bose muri rusange basengera Mukarange nabo kuri paruwasi ndagushuhuje iherereye mu karere ka Kayonza. Naho Nyakiriye Thomas Kamendi ndagushuhuje.
Ndagushimiye cyane. Yego.
Yego murakoze. Indirimbo Mbatura ni indirimbo ya Do Kigali yari yose mwabona yazabashimisha. Murakoze.
Ushatse kuvuga kuri Radio Kigali?
Yego.
Thank you.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Dususuruke zose nshuti yanjye urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Jayo rero maze ukanda handitse ibiganiro urabona ahari umuziki naho ngaho. Dusoreze ku butumwa bwa Uwihoreye Protogene. Maze rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Uwihoreye Protogene mvuga mu karere ka Gakenke ariko ubu ngubu ntabwo ariho ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro I Gikondo. Aba rero nshaka gusuhuza umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke umudugudu Nyirugenda bari umurenge n'icyaringo karere Gakenke intara n'amajyaruguru y'u Rwanda. Mume indirimbo y'Imara yitwa Muntegetsiki nkaba nshaka kwitura abantu bari nkaba nshaka kwitura umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke n'umusore witwa Musengimana Theogene uri I Musanze mu mujyi wa Musanze majyaruguru y'u Rwanda na mushiki wanjye uri mu karere ka Gakenke akaba ari umuyobozi w'akagari n'umusore uri muri paruwasi ya Kayenzi witwa Jado apadiri mukuru wa paruwasi ya Mugina mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Aba nshaka kwitura n'undi musore uri hano I Gikondo witwa Jerome n'umuyobozi wa Mariya n'umuyobozi w'umudugudu wa Mariya mu ya gatatu witwa Sizera Elia. Urakoze akazi keza.
Yego nawe umunsi mwiza protege urakoze.
Yego.
Nje naragowe
na kubira kama mizariba hata maleni mamba ibati kirejibyo kwera no kwira ura ako kanya baraza kati na kubira kama mizariba hata maleni mamba. Chacha we urakicha na kamenye konyishi yukuta baranda wabintu numburamo
begisha no
Kanenga kutwa